yande joyi no wittodi emin tagi sappo e joyi nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar Dianganta. Ndere koye kibaruji men habaruji fewreji gonɗino haale wiide ni nder janguirɗe ñeme e reedu leydi ndin no ɗon no waɗane sukaɓe noon ni e kolɓe kural noon ni waɗi ministére hawjine e cellal ɓiɓɓe leydi wurti fenni haala ka. Gomnati leydi Niger no sini wallugo ceede ñama noon ni joi en campaniji ko watta milliarduji herme e capanɗe joyyi noon ni ɗum ɗo ko watta ɓe jaɓe durwida e ñaw coronavirus. Yewtere men pindinol hannden yaratanamin dallol bayero ɗum ɗo illa hitande duɓe ɗiɗi e sappo e tati ko rafi narral natowal caka duroɓe heremoɓe noon ni ɓuytorake nder dallol bayero région mo Dosso. Keptol lobbol keɓagol ngol ɗo dow gattol junngo hoore ɓen kan waddi narral heɓa caka maɓɓe. Tokkon min on nana pirtol haalaji nder kiɓaruji men. Kenga saroɓe sukaɓe école gonni ɓe jehi nder janguirɗe ñamayi nder hakkillo ummingo faɓe ko ƴowa suka e maɓɓe noon ni gantaɓe gaɗani kural ko ñaw coronavirus noon ni ɓe kolli wiide ni ɓe nani ingal ɗon waɗe nder janguirɗe gom waɗi sarusi hawjine e fiitugal himɓe noon ni gongal le ministére hawjine e cellal ɓiɓɓe leydi noon ni wurtake fenni haala ka noon ni waɗini Soulay Rabi May Tournan holli ko kural baagotal woni wala no waɗane sukaɓe dey nani ko yewtere ko Mariama Diallo kenda waddi.
Haalaji peneji nino ganni sukaɓe no gonno pija e nder nokku lokkol koye ete district ñame 5 denne woni ko ɓe gi hano limoɓe himɓe ɓe getti toggoje hano iri toggoje waɗoɓe tofogal ɓe to sey ɓe kuli ɓe kinni ɓe kacceyade to denki bar o naati wuro dow fewre wi'a ay tofogal wonnoɗe. O gimmi haalna saroɓe sukaɓe ni ɓe anna so ɓe muwi wadde tofogal ngal meɗen godi sigila momin tokkoto min gaɗaray ɗum du konda fa himɓe fu fama nder sigila amin du komin gatta fu ko laaɓi tarno caggal muɗum meɗen godi joni ko min anni wadde ka woni tuugal ko sukaɓe waɗante ko hisinta ɗum polio ɗum du konda nder lewru juin o min miijata waɗɗude ɗum
communication avant.
Nder leydi Niger ñaw coronavirus no ɗon ɓuyto kenga tati lewru juin hitande duɓe ɗiɗi e nogay nder andinore de ministére hawjine e cellal ɓiɓɓe leydi andini nder agades neɗɗo goto heɓiɗa ñawgu nder himɓe capanɗe joyyi ƴeewaɓe waranden hannde ni himɓe ujunaji nayyi e capanɗe ujunaji nayyi e keme jeetati e jeɗɗo kan ƴeewa himɓe keme jeenayyi e capanɗe jeego e go'o kan tawra e ñawgol noon ni capanɗe jeego e joyyi kam maayi capanɗe tati e jeenayyi no ɗon ƴeewe noon ni ɗum ɗo nder maɓɓe hano himɓe keme jeetati e capanɗe joyyi e jeɗɗi kamɓen janɗiti no ministére hawjine e cellal ɓiɓɓe leydi holli. Gomnati leydi Niger ni dow gattol junngo kawrital bankiji noon ni leydi ndin ɓe kooƴi aadi wallugo campaniji pamari potorɗi e mawɗi noon ni ngam durwidiggo e ñaw coronavirus ha nafi Souleyman Horejo centreji ɓe fi himɓe dilloɓe noon ni faa fama duniya noon ni ɗi leydi Niger noon ni o wi gollawol no wawi laato ho yirnan yaago e campaniji ɗi noon ni jonka iɓe miija ko laabi ko yirnan no heɓete ngam pirtol golleji noon ni Mariama Kelda yewtidi e makko e cellalol.
Ɗo Niger golloɓe gollal fii hono yiilaaro anndal duniya mbawɗen wiite kañe gollirey ɗi to fuu dow laawol gootel ngol no njaha ɗum wala ko seedi taw won so en ndaari haala hotel en ni to ñaamoyte en to yarete en to fukkete en gollirdeji dow fii ɗin ɗon kañum ɗum ɓuri memude gomnanti fukkinawi ceede ko watta milliarduji hembre e capanɗe joyyi wiide ke walli tan hono gollirdeji fulaatiɗi hunde enɗen memi ɗum jonka no heddi ko himɓe faama e kam woni hono noyi e noyi woni no ceɗɗe wawi hokkirede yaade e han wallite ɓen min kay tawami weenaɗo ƴeewa har filla ko darto hono hoƴoɓe golloɓe sanne saabu minen kay gollirdeji amin ɗi minen koƴa golloɓe kota capanɗe nayo ba komin ngala milliard mum komin gollirde hitande nenene kay ɗum ɗo han ƴeewe noyi watta ko fa hande ɓe mballitami min keeɓa gollirdeji amin ɗi enɗan ɓanto fa wooɗa
non seulement de rebondir mais aussi de préserver tous les emplois qui sont en train de créer.
Nder laawol gootol ngol ni keenga ɓiɓɓe luumoɓe mawɓe noon ni ɓe giidi dow hebbingo talki noon ni ngam heɓugo balla ko ɓe cini wallugoɓe noon ni nder samburde commerce noon ni suudu hawjino e filla luumaako leydi Niger noon ni combiyano Cheibou Horejo fedde ɓiɓɓe luumoɓe kooƴoɓe no jaara e gaddoɓe noon ni o fantini Jadim Moussa Hassan no fi on wontiri.
L'état a mis à disposition 50 milliards pour les
gomnati leydi Niger milliard uji woygu waddi ngam wallirde campaniji e luumotoɓe ɓe sembe luumaako mum
tawa chaka milioji laso e joy yaade miliar o waddi du fahande miliaruji hemre gam walirde kampaniji e lumo tobe be sembe en buri miliar o wi du neddo mabbe fu hidi hebude ballaka wadde feccere do ko hidi wallire den hokke pecce didi no wodi du riba sedda gom mo dekete do joomu hano do hemre fu tammaje tati e feccere dundu do hitani fu nyamade dedu tawe joomu no wawi golliri cede de hokkete den chaka lebbi jeegom yaade duubi nay joomu du fa handen no hokkete lebbi tati yaade lebbi sappo didi den ko fudda yobude nyamane den talkuru lumaku derol jobol itte den dereji lumaku lebbi tati ineddo wadi kanji neddo jamete dun jamandu fa handen derol hollude ko banki fu wala no wallire neddo do iri lawol gotol gol neddo wi'ete du wadda derol ko holla banki fu tokkata neddo nyamane
ne dispose pas de crédit MPE.
Jande fuddi tamago e lewru juin der leydi Niger gada mabbol majji lewru e feccere nonni ko waddi horebe leydi din itti hano nyamande ko sonte wakkati recreation nonni ganduru diggo e nyaw coronavirus fi gondo no tilsina sarobe gom barol cede nonni hano cukaloy ko yugala nyamande ko nyamata hander tuddi potorde nonni idun wawi memibe nonni nani ko Musa Kallamu saro sukabe e kolgon o holli jadin Habibu Garba
aranne borkulu may
wallahi sukabe ammi hokkataabe cede labbe wuro ni e juudata nyamdu mabbe mi soda dipin e kosan sedda mi hokkabe mi hollabe du nobe gada wobbe kay filam en sayni munya
astese agir zankay tabandi mu wallahi ay zankay ay
dun jami suka fu defani wadde nyamdu dun wiidu to cottobe nyamru ben garu minen min gala bawde gon dun nafataami suka kokketedo sappo lasona woronja dum e wawi sodude nyama ko jogo dum fa jippaaki lokkol de gonga minen dun torami
won ka alhamdulillah wolcindo de no kalsur
de lawol gotol gonni kadol hano chonnol nyamande der jangirde potorde nonni no lawol ko wawta memi sukabe gonnonni Siddik Amadou gonduɗo andal dow ko memata gani hore nonni o wi idum wawi memi sukabe gonde ni jadira mabbe hebi ko nyamete wakkati ko e burti recreation ne kambe do be gala dun nani pantinol gol o fantini jadimi Nafisa Adamu
par exemple en enfant na
seni suka yi suka bandu no jogi nyamdu gonno nyama dun lanta dun sakula sakula o kono wadan yeggita lekkol on fa handen jomo no yi hono kan on saro mudum jida dun wadi ko wadnay dun nyamdu hono dun don maadu kono fa handi suka on no yi a ni hedi gada nonni en cikantama hono horebe lekkol be kan kan non wi a wadra dun wadi ko wadi dum gam bat himbe ya rabondira nyawu coronavirus ngun lawol non ko lati no walla fati himbe rabondira kanon woni suka be hebay dun law majjum en hel hakkiloji mu en sanne
c'est une mesure qui n'a pas sans conséquences psychologiques au niveau des enfants.
Nous gunno fondi warde golle lawol tokketengol kori talwa nonni fuddama fadde nyibdi pont talwa lawol agades arlite gadirtengol nonni cede ko ummoto cede milliarduji ciego o lawol nyibdi mun hokka 12 lewru fevrier hitane dub idi e nogay do ardangal ministre kawjido e nyibdiji nonni nani ko Bukari Mamman horejo kawjido filla sigila moccinol agades o fantini jadim Musa Mamman.
Vous savez, c'est la saison des pluies, donc c'est que
dungu kan fondi jippade dundu sabi ko min yami kampani kawjinaado filla gadol golle den ko jito cielul korkaaje gon handen ni min gari tuntade golle den cinge gattetede serol lawol den fu gattama jonkay beydol korkaaje debo no kure den kanni hori min bi dum wade dum heba loreji mawdi e pamari fu bawo peddita baade diyan telwa dan woni ibe hendu bani ko be bi golle den pandi e duuda amma no hani dubbe pama ko hu fu sadda sadda fudirta fatimini
comme dit pas quelqu'un soit sa taille et qu'un jour il finira
agades no wuro de himbe dilobe jahata leyde yasin tokkirta jaha europe ini tawra e himbe dilobe leyde mu en no jaha yasin noni kewbe be ballobe leyde niger ko ci teddirka mabbe yakuba suke raju noni horejo sarusi hawjini e figadol talki region agades o wi no wada himbe dilobe keme tati e chapande tatu e jo noni kebe talki mabbe ko be hakika ben don be tabbintini ko be himbe dilobe leyde mu en no jaha leyde yasin noni ngada hano bi enni hawrindeji gon ko wada tilaberi he doso nani ko jadimi ani. sai Karim waddani min.
Labi amin didi miden jarana committee cingado gan hokkude ferobe lawol jodaade he leedi ferobe yamambe to duu misali gan hawrin tilberi den yewtino filla mabbe be gadan kambe hemre e lasoy tato e didum kebube lawol jodaade der leedi Niger hawrine doso den kandu yewtinake talki yudaade ton agades talki himbe keme didum e laso e jenaayo tondu der hawrine den ferobe hemre e lasoy tato e sappo e tato goni kebube derol jodaade der leedi Niger denne handen de dimma mabbe fu dara be gadan kambe teme tato e woronje e joyo e wo derol jodaade der leedi Niger woribe bendu min durwan ko watta kambe duube ke
faire avancer le reste des dossiers.
Assalamu alaikum sakirado jangwanda ni
alhamdulillah yettore Allah anne noy gontirdo harton
ah basi fola réseau oni woni woda hande fesseda
min kay ami do nanane no wodiri fa
ah to wodi non de ne muraduji din
to wallahi hande muraduji kay filla mun no sadi serne kaw an gaddo juudo jahangal o hande o yemaaki basedda
ko pamda o yemaaki ne
o mo dojja bandu makko no wuli o mo tawda sa dornan duka har puufe makko den dam bo faama makko wala no wurtoro no wodiri an kay ni alama ko wela he berne bolum kan woni he makko
ah nene sakirado accumi hokke jamiroje do ko yaawi yaawi ko haani gada anani o durwa to burtu ale baade ma to acca fe goto wurto gada majjundu to acca goddo warna atle baade ma do tafon non non du konda ni nodda lamba sappo e joy o endan joni do ko yaawi yaawi a yian doktorobe ngaran wuro ma don endan so be ngari du kondan be daran kawma o e jeewan cellal makko be jeewan du konda cellal kerol himbe baade ma fu ndene ko haani sakirado to yeba feysia da kalay kawma o tefa du konda ni hon ko watte ko sumoto hunuko e hinardo endan ko kaamo sumo hunuko makko nar makko do ko yaawi
de bandiraawo dum foti gadol kulle de fune
anan nay nyaw godon warti no wi'e coronavirus ko lati hanti duniyaar fu bodaaki fe goto no
subhanallahi den ka fi on hurjini sanne den kati yewtere meden telefon o fu do ko yaawi mi yata wuro mi halano koreji am mi nodda du faande lamba sappo e jomu biuda kam o
tinda du ko nan faande e goddum kam wonto jeggita keddi himbe taanobe yide kawma o fu
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawjido cellal bibbe le
Ninja. Yewtere men pindinol yaram min dallol bayaro illa dubi didi e sappo e tati der département mo Boboy région doso andirane rafinaral chaka durob e remobe nonni no Soumana Hassan Beydi ardido fedde cingane kawjo filla deme e durude nonni département on holli ko naral kebangal gal tittinkinaku ngu kawjibe e filla sigilaage di wadi waddi narral heba der chakantarage den Soumana Amadou nani ko waddani min yewter natne chakka mabbe
leydi Niger woldeje no ngada hakkure mobe durobe hitande fu département mo Boboy région mo doso don non woni to himbe buri yide wolde hakkure mobe durobe dundu kono ko waddi dun woni rafi hon tokkude laabi di laamu jojjini har filla kon darto kulle jeyade laddeje ko himbe naw torto dun endam be yerno Soumana Hassan Beydi kawjido fedde nawtorade kulle tereje kawtade département mo Boboy haliri
hanode en dari ko buri waddude lural chaka durobe e remobe do der département Boboy kanni woni filla hawju gurti di pete e beeli to dabaji di garta jara den nyele de du gandegon durobe ben no garti lawa deni to be dumoy ton pete mum beebi na gala hudo sanne dalul neddo fu no andi kono tawda pete sanne to dabaji garta jara dundu jati sabi ko durobe ben no tokkire chakantarare den lural galdu wakati gartol dabaji den denni gal buri natude chaka himbe no wodi du fa handen der himbe wobbe be do tanta ko labi cingadi ga hawjade fille nyele gese durdude e pete den amma du fa handen no wodi fille rafi potal ko tawano chaka himbe illa den kanyundu degon no hubbo berde
himbe conflit les gens sont connus avant
gambatte hebande tadalde enda ni laabi burtordi kulle kewde ngadama e do fi on endan yerno Soumana Hassan Beydi haliri
on est arrivé à inscrire
no kuje de e sador maji din fu min gadi fille mu en der deutere hawjina fille deme durdude ladde e jaya region do sufu deutere dedu kairini himbe nawtortu der region gan surude gacce e heude mosola deni Allah wadi lura heba ke chaka himbe ardibe département Boboy e communiji mum en fu no andani ko wi a der dewterden denne pete to dabaji jura jara der département Boboy e gurti to dabaji di tokkira fu no andana no domadu yilaru kandu no waɗi ngam firtude ko e himɓe laamiiɓe jowuroɓe e halfinaaɓe hawju leydi ndin kam fuu e carɗotooɓe ɓen no pirta ko e himɓe ko watta lural fuu to heɓo caka durooɓe e remooɓe nder leydi
ndin.
Ɗum waɗi duuɓi jeɗɗi ni endan koye ɗum deƴƴini fila woldeeɗi ley département mo Boboyi. Ɗum waɗi hono himɓe joddiɓe endan eɓe ɗo ɓe ngaɗi jonde maɓɓe lobbere hakkunde maɓɓe yeruno hono secrétaire kawjiɗo fedde kullantere je nawtorteɗe Boboyi haaliri.
Ɗo min darnata on habaruji men e fulfulde Saydé Lamɗo holli min jaango min gaddan habaruji gon min jottoto mo seeni mbiyen ni kiirten to jam hirti.